Obulungi bw'obukyusa gavumenti baba kulaba n'enkolola nga kumye kitaba galaba gagala okuba omulungi waba nze kati nkimanyi be you got the power nze kalala okuba sirina babwa kugamba okubatokkiriza baby I wanna stay right where you are masanyalaze mwagala nnyo munkwateko
kwateko
munkwateko nzave mpitamu munkwateko
kwateko
munkwateko Saba bajye mpole n'ebisobi wagale
Munkwateko
Munkwateko Nzave mpitamu munkwateko
Munkwateko
Munkwateko Nja kugwa munkwateko
Munkwateko
Munkucheko Mwagala nnyo munkwateko
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 Kulira masanyalaze gampitamu 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 Masanyalaze gampitamu Ngaraba gagala okuba omulungi waba Nze kati nkimanyi be you got the power Kale ne wakulabako bulabi bwenti Nze simanyi oba ndi kochi Nze gwe n'olwayo sanga kaputi Nze munange munange oh Gwe nkulaba okumisi musamali Nze yangu omukwano gumbukale